yako limited kama visa. Kavile dress change tunafiga. Nipe sita nitakupatisa. Niki dai narudi ka speaker. Bila mi hakuna kusikika. Hakuna beef misiwezi pika. Hakuna beat misiwezi zika. Death clean mimi low death foggy nyinyi jibu sasa basi siri rea ka machozi jimi uno dos tres cuatro anything less vaco Justin siko sorry misi biba kuna jodo flani mi ndio fever. Hawako ready. Hata kabla slima kuwe shedi. Na uza rabe ya jioni. Maliza stock bado hunioni. Sasa basi jina kamilika. Uliza tuni na nitaitika. Hatuko ligisa wako ye high. Niko true wako fake. Why lie? Mubo, gigs, nali, bill, dime. Na wenye, wana, feel. Zola, Adrian, DJ, Wiz, King, Masi, Fanto, Freeze, Fake, Hizo, Eneo, Siko, Rex, Pia, Ao, Sio, FM na Okosh, Maish na Eriko, Marilyn, Juma, Kamesh, na Filippo.
Femina Okosh, Maish na Eriko, Marilyn, Juma, Kamesh, Wildline.